Fire, baby.
That's it.
That's
it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's Mwila mwila nzila vana kanwa afukele lo mwala vofesa mwenangu batukanele lwesele twalibele la bite ni kumupela nyabo vena telela ngashiripo vala ivala nikuline vale sala vana ivala mwile mweve chishinka mwila mufisa temwa mutemwanga mwile mufisa ha. Mufisa ha. That's records. Juice.
Mama.
Wakwe. Bifu ipitilile no linensi. Fiziko na ngupa maiki wa saleshi. Beta pia weki ninji samu kukushibusha. Chalo chali shali la pala la chishibisha. Mulolo ni kembo. Kembo. Ni kembo. Umulolo yo. Umulolo yo. Mulolo ni kembo. Super ni kembo.
Wishila ule unefie, ule chusho mpashi wako akena, ule mpasha kubandu.
Kashiba mwaicheba kana kashi na voba puwa. People's place that you wate mwiko kufipuwa. Walilaba chobu yove nangu chitafio bupuwa. Ule sapota pantu fiala kutelela. Wemono vyo wailetela. Wemulolo tieve charo chishinka. Usheni wezgolo nangu bifu tushinka. Hala kupala mataba kutemwa nipata bashinga. Respects no kutesha iwe pera. Kinga eva renga ule chula. Tabakwele fiwa batu kafuanga chula. Umu inere sale fuaro kukufunda. Vale kubaka nivena kafunda. Ninevo nala nyonge ntepe. Ndekusha panshapa kwa chiri ntepe hey. Nishale kukusuka chibala. Ndefuwa waka nchite bossi no chichikala. Bifu ipitilile no linensi. Fiziko na ngupa maiki wa sareshi. Beta bia weki ninji samu kukushibusha. Chalo chali shali la pana la chishibisha. Mulolo ni kembo, kembo ni kembo. Umulolo yo, umulolo yo. Mulolo ni kembo, super ni kembo. Ni kembo, waiselebu ni kembo. Commander J,
Daddy Leko.
Era Kid Cash, Papa Cole,
Daddy Records.
Amashize,
Records.
Liula, Boss DJ Class. I'm a king.
I'm a Yankee.
Sniper one parusaka.
Bash fake.
Denjen Mwenkaro. Show Viper.
Yes, I'm Sabalapa.
Sky Zambia.
Chief Security. Atishan.
Sok sok bash cheten.
Bachi mwe mwe. Nabachi bo Jenny Lutisiko.
Sefente Mining. Santi Nadan. TK Mining.
Government Parusaka.
Sparks Mining.
Sparks Mining.
Udona Bazale, Havana Luke.
Zedwop.com.
Fire, baby.
Fire, baby.